tumite ne basawo bananga bagwa mu biti ebingi okufuna ekitiibwa kya dokita mu busomo bulwanyi n'amateeka ne gabukkiriza ng'obudebudataawa nafuna n'akafo we bansanga emengo we nkubya ekitebe abalwadde mbasaba mwewalirize musembere wendi bino byamba mmwe tugezeeko okufuba ku ndwadde zibatemula asiika obulamu ze nkumiddewo ekyoto njakubatendeka temwenyuma nga mbalaga obulamu we bukwatibwa obbagasa osanga kyandiyamba n'abasawo ng'omulwadde azzayina kyamanyi okukeberwa n'omuntu okulwala n'otomanya ndwadde we yave kubake n'enkubuza lumbe lwajja lutya maama tusala amagezi nga lumbuuna ab'embuta ebisalo ebyesombolwa lwe mulaba abasawo abalalazi bagugatumbi n'atafuna akayamba n'abaami batono bosanga bava kwalina olubuto n'ensimbi awakajeekuumya n'ebulwayi n'omwami waliwo n'abasaba n'obuyisa omuze lwentera okuwona talinda naddagala ly'omukubye nti obalimala okukola nga bakanguuli y'omu ayagala tekiika eyabeere ng'amaze okuwona basawo bye bitumala amaanyi ne muntulangira amalya nsimbi n'empiso we tuziteekamu amazzi kambakabanyaga mu mazima eri abakyafuwala n'okula okuta obusawo nga n'obufu obuyonjo bwa kirita teyitangayo nnende n'abanfunewe nkutandikira nti ssebo nzize nnabye abalala kivaana ku ndyambi nga wakalimu obukopi ngambamu abakozesa enkumbi enswere esabye wabwerujja obudde laba bwewugira mu luwombolo lw'enva olugisena musuku neyeewaana emikisa emingi bwajja n'okufa ssente abawooteri obutale n'ebirabo batona abayina bwe mukyamira awalabwa n'olyokola batoga mu byatunda nga ddala kolera gw'abaatemera empenda kyanenya abasawo nze abalwadde mu nkanzi juzeewo omulwadde yannumba okunkuba ettu lya laabu mu mazima omuwala yerebeza nga ndowooza taakeese abakyala bazibu nnyo ng'omwoyo gw'omukwano gwa mulinnye akotyo nkosa obukanga ebyuma mutima bisindika eri kyava tandika okukaaba kimunnanga ettokita tonswaza saagala ogambe ndi ndi wampiso nzungu era ndi mulamu kebeera w'osanga wandinnyambye ne nkuzaalamu omwana anaakufaanana omusaayi gw'ekisawo obwetowaze n'eddoboozi ly'ettungi yali siriyasi nnyo lwa butaŋŋonza katonda nannyamba ne mufulumya ebweru abange kusuuza nze buno obulamu bana kukosa mkule jifuze Buza kumadamu ana Ebintu vya somesa vingi Endienu